balwani wingi na kwata ifilu bo wingi na lufyanya njikadira fye iyawe kuluselwenu avantu wingi na lufyanya ifilu so wingi na tamfyanje kadira fye iyawe kuluselwenu Mulambakilila yawe kuma sanso Mulambakilila yawe kubalwani Mulambakilila yawe
kuma sanso
Sanswa ine tetintine nangu akantu kamo aweyo nangu balwani vanjimina nangu ichiwunda chingesa tetintine ine aweyo Mulambakilila yawe kuma sanso